iyo wambara neza mu buzima abantu bazavuga ngo uribonekeza
you
show off
if you dress simple
wakwambara bisanzwe
you're poor
uri umukene nyine niko bazagufata
if you're serious
hanyuma iyo uri seriye cyane mu buzima
you're boring
abantu bazavuga kubangama uraboa nyine urabangama tu
funny
waba usekeje noneho
you're immature
bazavuga ngo ntukuze mu mutwe yitwara nk'abana
if you speak your mind
wavuga ibikuri mu mutwe
you're rude
bazavuga kuri umugome
If you're single,
waba uri single noneho.
People think you're lonely.
Abantu bazakeka kuri nyakamwe.
If you're successful,
mu buzima iyo ufite icyo wagezeho.
You're arrogant.
Bazavuga ngo uriyemera. Wabonye ibiceri usigaye wiyemera.
If you're struggling,
waba uri guhasoringa noneho uri guhiga ibiceri.
You're lazy.
Bazavuga kuri umunebwe kuko ntacyo urageraho.
Honest.
Iyo uvugisha ukuri.
People think you're naive.
Abantu bazakeka kuri umuswa. Uri ikigoryi mu mutwe.
If you're dishonest,
waba utavugisha ukuri nanone kandi
you're untrustworthy.
Bazavuga ko utari umwizerwa.